Run the record. London, London.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafu pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shere ni meja tumekujadi na tambla. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda, ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yap, yap, hey, dem
Akadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafu pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Pesa sabuni ya roi inafanya nini kwa mbu. Bash na wekia minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingo nyoko irudi kwa shimo. Luku ni fly. Dingoi na piga simpo stivona. Nua sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani, mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za manki hapa sidhani.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafu pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowe nda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpige block, tupige sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na nikupunguzie nyege.
Akademi kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafu pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.